SP yile ntwana engapheli umoya hayi katelele ziko baphela uboya inike ingabani hayi kahleni ngokuloya shayi inamba ngempela real makoya sababuka bemvala bemdonsa hayi mana kathi khona ufuna ukuphonsi kwayindala konomona phela intwana ikwayikabi vele ikwayikabi ngoba yile ntwana engapheli akwandla hamba indlela ngezinyawini namebi hlaba amanyeva yahlaba hlaba hlaba ubalo SP hayi kahleni kamanga hayi nayeka intwana incanta
Imihla nemihla sivuka sipresa sipusha siphanda lema Soloko siwa sivuka sibizwa silingwa siyaqina siphanda lema Kodwa ngaphela amandla ungaphela amandla Soloko uzama ungaphela amandla Ngahlula kuzama ungaphela amandla Singisha amandla ungaphela amandla
Abazali bangikhuza ngabangani Sengiphume 8 school kwazomdali Sengiphume 8 school kwazomdali Bangihleba bangihleka bathi ngeke ngiphumelele Kanti abazi ngilindwe yimpumelelo Bangihleka bangihleba bathi ngeke ngiphumelele Asambe ntwana yama sa I'm ntwana kamama ungaphila amandla Ukuyophanda uzakhele kusasa Asambe sosebenza uzakhele idladla I'm ntwana kamama ungaphila amandla Akukho lula ntwana yikho indoda engaphandle Uke siyophanda ntwana esilala esingalali Mina nawe ntwana siba sikhuluma kabi UNkulunkulu uzephendula yithi uthandazwe
Abazali, bazali babe right bakhona ukubona intwana encane Iyenza kahle iphusa kahle ithando nangaphandle Konke kahamba kahle nabaphansi bafaye nami eshi Isifuba sami sicwele inkinga eyiningi Kuningi engakhuluma and kuyangidla yasini eshi Basiphila ngiphile ngenza kahle kuyahluleka kimi Angeke ngihluleke ukuzama Baningi abangivalile but still kuyafana eshi Ninabafana niyathansa makwenu esifinishi niyathuka niyasaba eshi Nangenza kahle niyathanda izinto amasibeda yiba few abazosala Intwana encane but yasaba Ngisabile ukuthi kodwa mangiphosa niyagwala
We'll be right back.